Nipe makofi, jipange tufanye makesi. Mtoto sura nzuri, figa pia ni kesi. Cheza na ganji zangu, itakuwa ni kesi. Stari ni kesi, tunapatinga kimesi, yeah. Nipe makofi, jipange tufanye makesi. Mtoto sura nzuri, figa pia ni kesi. Cheza na ganji zangu, itakuwa ni kesi. Stari ni kesi, tunapatinga kimesi, yeah. Siezi amini walidhani tuneza waachia fani. Hizo ni ndoto kaza mtoto kuachiwa kifunguo ya gari. Unajipiga kifua bure mina saka mali. Plus majukumu size ya noma buda sitafadhali. Na natoka slum, A-town, saidi ya matapeli. Ile pande ingine ya reli, I'm grinding, you gotta pay me, gotta pay me. Hold up, dakika moja, dakika moja. Bean thought I wouldn't get bigger. Frog boy, you should've signed with Jigga. My camp got moolah, just call me Tripper. Yeah, don't size me up, I'm off that. Make your bread like a baker, cause this industry can break. Yeah, hold up, wait a minute. I'm back, so pay what you owe. Nipe my coffee, jipange tufanye makesi. Mtoto sura nzuri, figa pia ni kesi. Cheza na ganji zangu, itakuwa ni kesi. Mistari ni kesi, tunawatinga kimesi, yeah. Nipe makofi, jipange tufanye makesi. Mtoto sura nzuri, figa pia ni kesi. Cheza na ganji zangu, itakuwa ni kesi. Mistari ni kesi, tunawatinga kimesi, yeah. Okay, zima wake fees kabla ni choke, washe kitu ili mini Moke, nisha wapetai moji. Choche, okay. Mnachoongea, sio kile naona nasikia. Napiga step, toka moko, baka mia. Stay killing, evidence disappear. Stay killing, evidence disappear. With the homie K-Vo, screw the fake hype that you sold me and my swag on fleek. I think I deserve an emoji. They say I got no chill, I go like, you ain't even know me. Pig, pamba uzi, kazi kusaka michuzi. You with it or not, shorty, fanya mamuzi. Selling the streets, na misele. Nilipe ni stepe, mpaka kele weke. Nilipe ni stepe, mpaka kele weke. Yeah, hold up, wait a minute. I'm back, so pay what you owe. Nipe my coffee, jipange tufanye makesi. Mtoto sura nzuri, figa pia ni kesi. Cheza na ganji zangu, itakuwa ni kesi. Mistari ni kesi, tunawatinga kimesi, yeah. Nipe my coffee, jipange tufanye makesi. Mtoto sura nzuri, figa